Domination Tony Best Senior DJ Ataka Song
Ataka Song
Ataka Song Shikisha bebe na believe kuna place na ishia na kahera kana ngoja ile place na ishia controversial rap uliza gafla Kenya fast and rising vile na hit gafla Kenya South Sudan TZ na mafano na Sweden mindo zigo kaile remix na washikide nikiwa honi wananitoa nyege watu sikia nimekamu wanapiga makelele wengine wakinikona washo nikosho na manga sayo niko USA wala mindo mina manga back to the mara mina penda maganji mina penda wanati hata kami ni kababi napenda fana na kuza vipaji Vaskisha kora sinaweza kama
Wakisia domina na kama
Ndo vile vile
Wanarusha hizo mikono
Vile
Wakisia tonia na roga
Ndo vile vile
Wanarusha hizo mikono
Juu
Mikono
Rusha
Mikono
Juu
Mikono
Rusha
Mikono
Juu
Mikono
Rusha
Mikono Rusha Mikono Rusha Mikono Rusha Rusha hizo mikono
Kumisikia wakiongele ya best kwenye corridor MCSK ni lipe faster ni corridor Tony best tu wana chak na Bob Colimo Mina zitema ni kamindo na tingu wa domino Penda kazi yangu gas yangu speed yangu boss Kambezi yangu batu wezi pezi yangu Pana chika manzi yangu mali yangu Mina tematia gas uwezi vasi yangu Swag ni moto wanadunga matambara Wanasaka paku pak mini koma sa imara Kama ule boss mama nimesima maimara Piga duru bana mikono zidare hell Kila mtu hea msap juna niyona Mindo kiyo cha jami nafanya mnajiyona Na waswalo kafish venya ilifanya zona Welcome kwa disco dish kila kona
Vile
wakisia domina na kam
Ndio vile vile
wanarusha hizo mikono
Vile
wakisia tonia na roga
Ndio vile vile
wanarusha hizo mikono
Juu
mikono
Rusha
mikono
Juu
mikono
Rusha
mikono
Juu
mikono
Rusha
mikono
Ndio vile wanarusha hizo mikono
Wajanijua kwa majina Jomi Jacom Jaka maringolesa lafu send home Sagori alini bless kizini like a form Wanani watch kwa mateli kama best ya Tom Jerry Die hood 9 mini me grow Reza kinisho uneza roga Boro na flow track ukipewa R&B Unaitema vislo na hiyo tempo Na rhyme na mapunchline mob
Tupo mbioni na nyinyi kambol na footballer Kuwa value wote kafana big fella Hizo gangizi na kam convert to US dollar Benki kitoboka feel na new world dollar Hizo mikono juu kumuwa na hii Hiyo psych saka baby boo kati ya mshika kisonga kwa dance flow Daddy ya matri doni best domination made a big hit
Vile
wakisia domina na kam
Ndio vile vile
wanarusha hizo mikono
Vile
wakisia tonia na roga
Ndio vile vile
wanarusha hizo mikono
Juu
mikono
Rusha
mikono
Juu
mikono
Rusha
mikono
Juu
mikono
Rusha
mikono
Ndio vile wanarusha hizo mikono
Cedric on the beat